Do you have youth in the house?
Yes.
Sure?
Yes.
What is the theme for this month, for this week? I don't hear you, please. Libon? Wow. Wow, santeni sana. Awali ya yote ningependa tujitambulishe. Utaweza mama. Tumekaa na miaka yote hiyo.
Hello. Interpreter for utafsiri leo. I would love to start by introduction.
Well, kwa majina tunaitwa ni Mr. and Mrs. Kulwa Stan Deteba.
Our names are Mr. and Mrs. Stanley. Kulwa Stanley Deteba.
Tumekuwa kwenye mahusiano kwa miaka 17 ya ndoa.
We have been in the relationship for the past 17 years in marriage.
Lakini ile ya courtship ni miaka 3.
And the years in courtship is 3 years, so in total 20 years.
Can you imagine? Tumtampa mtu Mungu utukufu. Si kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu. Bali ni kwa neema tu.
We give God the glory. It's not by our mighty, but by the power of the Holy Ghost.
Yeah, Mungu ametubariki pia, tuna binti mzuri, mcha Mungu. Na baadhi ya walimu wake tunaona hapa anaitwa Olive.
God has blessed us with a daughter, very beautiful, beauty with the brains, and her name is Olive and she's in teens class.
Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa yote.
We give God the glory for everything.
Pia tunamtukuza Mungu kwa kutupa fursa hii.
We also give God the glory for this opportunity.
Kusimama mbele zake na kushare kile Mungu alichoweka katika mioyo yetu.
To stand before you and share whatever he has bestowed in our hearts.
Theme ya leo inavyosema kwamba what must be done to create impactful relationship and what are the benefit of having impactful relationship.
As today's theme says, what should be done to create impactful relationships, and what are the benefits of having such an impactful relationship, and even check on the Bible, what does the Bible say about healthy relationships.
Labda kwa utangulizi tu niseme kwamba uhusiano au mahusiano ni neno pana. Linategemea ni mahali gani unapolitumia.
As for the introduction, we can say the relationships is too broad, when you want to define relationship. So it's too broad. So it all depends on the context and the manner that you want to use it.
Kwa mfano katika kamusi yetu ya Kiswahili, neno uhusiano au mahusiano.
For example, in our Swahili dictionary, the word relationship or relationships
lina maana ya kuwa mafungamano, yani mafungamano.
It means
mafungamano au mahusiano. Mahusiano au
to be yoked.
Yoked. linked, connected, you know.
Yeah, yes. So the relationship means to be yoked, to be connected.
Na pia katika mahusiano kuna uhusiano mzuri au sahihi au uhusiano mbaya.
And in relationships there are good relationships, there are bad relationships, and there are unrightful relationships.
Lakini yote hayo ni nini? Ni mahusiano.
But in all that they are all relationships.
Lakini sasa ukija kwa mfano katika Biblia, ukisoma katika ile Yohana sura ya 10 mstari wa 30.
So from the Bible perspective, when you read John 10 verse 30,
Yesu anasema mimi na baba tu wa moja.
Jesus says me and father we are one.
Yes.
Nisome.
Ngoje. Naweza kusema I and father are one.
Mimi na baba tuwa moja.
Tuwa moja. Kwa hiyo anachokifanya Yesu, anachokifanya baba, ina maana wote wanavijua.
Okay, so whatever is being done by God or by Jesus, they all do it in unity.
Kwa sababu wana mahusiano.
Because they are related.
Na ukija kwa upande mwingine hapo hapo, kwa Mungu baba Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
And on the other hand, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Wote hawa wana uhusiano.
All the three are related.
Wanafanya kazi pamoja.
They work together in unity.
Na ukija kusoma historia Biblia, mwanadamu ameumbwa kwa tabia ya mahusiano.
And when you read the Bible, you can see that the human being has been created with this nature of interrelationship.
Kwa hiyo mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu,
the relationship between the human being and God,
mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu,
the relationship between human being and the fellow human being,
mahusiano kati ya mwanadamu na mazingira na viumbe vyote vinavyomzunguka,
the relationship between the human being and the all the surroundings.
Lakini yote hayo ni mahusiano.
But in all that they are all relationships.
Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa mahusiano.
So our God is a God of relationships.
Na katika mahusiano yanaleta furaha.
And in relating it creates happiness.
Hakuna furaha ndani ya mwanadamu asipofungamana ama kuhusiana na Mungu.
So there is no joy in human being if he is not connected to God.
Hiyo naomba ukamate, hata usipokamata mimi, lakini hakuna furaha ya mwanadamu asipofungamana au asipohusiana na Mungu.
So take that so seriously. There is no any joy in your existence if you are not connected to God.
Hilo la msingi sana.
That's very primary.
Ukija kuangalia kabla ya dhambi, mahusiano ya Mungu na mwanadamu yalikuwaje?
Before sin came to existence, you can try to see the relationship between a human being and God.
Kwa maana ya Adam, Eva na Mungu mwenyewe.
That means Adam, Eve and God himself.
Unaona kabisa Mungu alikuwa na ni rafiki wa Adam.
You see the way God was a close friend of Adam.
Kwa hiyo alikuwa anaongea uso kwa uso.
They were talking face to face like friends, the way I talk to Matchman here, the way
neno la Mungu nasema wakati wa jua kupunga Mungu alikwenda kwa Adam, na maana walikuwa marafiki, walikuwa na mahusiano.
Yeah, during the setting of the sun, God was there talking to Adam, checking on how the day went.
Kwa hiyo mahusiano ni tabia ya Mungu kabisa.
So relationships is one of the nature of God.
Kwa hiyo ulio katika mahusiano au unategemea katika kuingia mahusiano, ujue hiyo ni tabia ya Mungu.
So whoever is relating with someone or you are planning to relate with someone, know that is godly nature.
Lakini shetani mjanja, shetani huwa anajaribu kuiba cha Mungu analeta. Kwa hiyo anageuza yale mahusiano yanakuwa mabaya.
But devil is so deceitful. He knows how to steal the good thing from God and twist it the other way around for your disadvantage.
Na baada ya dhambi kuingia sasa.
And after this, after sin came to earth.
Hapo ndio mtafaruku ukaanza sasa.
That's where the big wahala came in.
Yaani kwamba mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu yakaharibika kwa sababu ya dhambi.
That's when the relationship between the human being and God got spoiled because of the sin.
Nakumbuka last Sunday Pastor Getu alipokuwa kusubiri anasema kwamba usicheze na dhambi. Do not test sin. Ndio eh? Ukijaribu sin imekwenda, imekula kwako.
I remember last Sunday when Pastor Getu was preaching, she said don't dare to test the sin. Once you dare, you're finished.
Baada ya kutangulizwa basi nilikuwa nina mwachia my love here aendelee.
Thank you so much. Yeah. After that introduction, I will proceed. In fact, we will proceed together.
We'll proceed together.
Just as we started together. Yeah. Thank you very much. Thank you. So, let's see like the our outline will basically touch on the three items that are in this manner.
Theme yetu itagusa maeneo matatu.
What must be done to create an impactful relationship?
Nini kifanyike ili kuwa na mahusiano yenye tija au yenye manufaa?
And what are the benefits of having impactful relationships?
Na nini faida zake?
And what does the Bible say about healthy relationships?
Na Biblia inasema nini kuhusu mahusiano yenye manufaa au yenye tija?
Mahusiano
yenye afya zaidi.
Yeah. So can anyone volunteer to tell us what does the impactful relationship means? At least tumeongea kidogo about relationship as relationship. So the impactful relationship, any volunteer?
Na labda kwa kut. Hii session tunataka iwe more interactive as much as we can. Hatutaka hapa tusimame tu, lakini najua nyinyi watoto wa kidijitali, you know much about relationship. Kwa hiyo you are allowed to talk, to changia na vitu kama hivyo. Sisi kidogo na fizi yetu inaanza kuisha, lakini najua nyinyi mnajua mambo. Kwa hiyo speak out, uliza swali. Kwa hiyo we need more interaction, maximum interaction.
Yeah. So karibuni sana. He has translated already. So karibu. Yeah. Any volunteer? Msifikiri nitawapiki back. Yeah. Wanyuma nitaanza na nyie. If you don't volunteer or volunteer, you so be ready to be volunteered. So any volunteer please?
Yeyote mwenye kutaka kujaribu. Unaweza nini maana ya mahusiano?
Unaposikia neno impactful relationship.
Unaposikia maana ya mahusiano yenye tija au uhusiano wenye tija au wenye manufaa.
What comes to your mind?
Najua watu. Uh-huh. Najua wapo watu wako kwenye mahusiano hapa.
Yes. Karibu. Karibu.
Praise God.
Amen.
Amen.
Okay, when I hear impactful relationships, what comes into my mind is that this relationship is in line with God's will and purpose for that, for both the people that are in that relationship. Mm. It serves God's purpose.
Wow.
Amen.
Wow. Beautiful. Mpashie. Uh-huh. This side. Hey, Lillian, tafsiria.
Doris anasema kwamba akisikia mahusiano yenye tija au yenye faida manufaa na ana kinachoingia kwenye ufahamu wake ama uelewa wake ni kwamba ni mahusiano ambayo yako katika mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu na yanatimiza mapenzi ya Mungu.
Wow, safi sana.
Kuna mwingine anachokujazia hapo? Au amefunika? Wakaka, wadada wameshajitoa kimasomo. The brothers in the house.
Yeah,
oh yes,
karibu.
Very good.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Nikizungumzia mahusiano yenye tija au yenye afya ni mahusiano ambayo yanakuwa yamekuepo huko yakiwa yameongozana na malengo. Huwezi kuwa kwenye mahusiano bila kuweka malengo.
Mhm. Wow. Mhm. Asante. The relationship with purpose. Kuna any other school of thought that wing?
Mtu yote mwenyewe mifikra nyingine tofauti.
That going there.
Msinamisha vichwa.
Ukinamisha na kufuata wewe ole ina. Yeah. Wa mwisho tafadhali before you proceed.
Ene.
Wamegoma. Niwachukue ashes kule nyuma, tunaomba mmoja wenu tafadhali. Ndikuwa the very back benches. Yeah. Makofi kwa Asha, zimekata? Okay. Na nani yangu imefunga? Wamegoma? Okay.
Maybe mwalimu. Sorry mwalimu.
Yes.
I think it's also good we hear from the reader. Because they're the ones who brought in the topic.
Oh,
maybe let's get what was in their mind.
Yes.
Mchungaji wewe unaongea
vizuri. Thank you so much.
The leader please. The leaders. Yeah. Karibu. Amesha anako.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Tunaposema uhusiano wenye tija ni
when you are saying impactful relationship is that relationship?
Yeah. Ni uhusiano ambao unaleta matokeo chanya kwa watu wenyewe lakini pia hata kwa kwa jamii jamii ambao watu inawazunguka. Na tunaposema kama ni tunaposema jamii kama ni kanisa, maana yake uhusiano, kama watu kwenye uhusiano, pia hata kanisa linapata picha ambayo ni nzuri.
That type of relationship which bring positive impact to your community, the people you are relating with. Yeah, it could be a church, could be your family, or whoever that is surrounding you. Relationship, we say, the way in which two or more people or things are connected, just like the way Mwenyekiti introduced the topic, or the state of being connected.
Yeah, mahusiano ni kama tulivyoeleza kwamba awali ni kwamba ni ile hali ya kufungamana.
And the state of being connected by blood or marriage.
Na ni maina fulani ya fungamano, aidha kwa njia ya kama mezaliwa pamoja au kwa njia ya ndoa.
You can see some people who are connected by marriage. Tunaweza kuona. Can you recognize those people there?
Yeah, tunaweza kuona watu ambao wamekuwa connected, wamekuwa wamefungamana katika ndoa.
You can also see who are these people?
Pia mnaweza mkaona wengine pale.
Okay, types of relationships.
Aina za mahusiano.
Yeah, so generally the types are two, which are secular relationship and Christian relationship.
Kwa kawaida zipo aina mbili, ya kwanza ni ile ya kidunia ambayo inaitwa secular relationship, lakini na nyingine pia ya Kikristo.
Yeah, and secular means in its simplicity, secular means non-religious.
Kwa kifupi ni kwamba secular maana yake ni kwamba sio ya kidini.
So secular relationship is a relationship other than a relationship with God.
Ni ule uhusiano ambao sio wa kimungu.
It could be the workplace relationships, relationships with your sports people, sijui wakina Yanga, wakina Simba, communal relationships with your neighbors, na hizo za kidunia zote huko ambazo hazina Mungu ndani yake.
Amina.
Hallelujah. Yes, let's go. So what is Christian relationship? So how Christians associate with each other in the manner that pleases God?
Uhusiano wa Kristo ni nini? Uhusiano wa Kristo ni kwamba ni jinsi wa Kristo wanavyohusiana kwa namna jinsi inavyompendeza Mungu.
Tulisema tuna Christian, tuna secular na Christian, We said we had secular relationships na Christian relationships. So you can see Christian relationship, the Christians associate with each other in a manner that pleases
God.
So in secular relationships, some things that are happening there cannot please God.
Kwenye mahusiano ya secular ni kwamba yale mahusiano hayampendezi Mungu. Kwa ni jinsi dunia inavyochukua. Nafikiri vijana mnaelewa what is happening in the secular world.
Yeah, so Christian relationship as well is the relationship, this relationship is devoid of sexual activities and sinful practices.
Mahusiano ya Kristo ni kwamba ni mahusiano ambayo hayana tabia za kingono, tabia za dhambi, ni takatifu.
Yeah, so if you're courting someone, you're in courtship, you're waiting for your marriage, the sexual activities are not part and parcel of you until that day that you come here and say I do.
Kwa kifupi hakuna shortcut niwaambie.
So in short, no shortcuts. And we also say it's a relationship born out of true love, trust and sacrifice.
Ni mahusiano ambayo yana upendo wa kweli, upendo wa kutoka moyoni, uaminifu pamoja na kujitoa.
Yeah. Sio uwepo kwenye relationship because you need to get some money from me or you want to corner me around or whatever. So if your relationship is characterized by lack of love, trust and sacrifice, then you can take it back to the secular relationship.
Na sio kwamba unakuwa na mahusiano ya kwamba hayana upendo, hayana uaminifu, hayana kutoa, yani unakuwa mjanja tu, msanii tunaweza kusema, watu wa mjini wanakwambia.
Kwa hiyo tusiweke usanii kwenye relationships. So both partners let God guide their relationship.
Yani katika uhusiano hizi zote Mungu ndiye mchungaji, Mungu ndiye kiongozi katika mahusiano haya kama walivyokuwa mlivyo pinpoint wakati mna discuss.
And now that we have seen what is a Christian relationship with its characteristics, let's see then what must be done to create an impactful relationship.
Nini kifanyike ili kuweza kuwa utengeneza mahusiano yenye tija, mahusiano yenye manufaa?
Any clue? Any volunteer?
Mtu yote anaweza kuvolunteer?
Please, any volunteer? Tufanye nini ili tuweze ku create impactful relationships?
What must be done to create an impactful relationship?
These two girls here, they yes. have very, very good, very good points. I can see they're yes. so happy. So please volunteer. Oh, you are doing some matters.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Nafikiri njia sahihi kwa sababu kuna jambo lote linalowezekana pasipo maombi.
I think the best wow. way, there's no any way without prayers.
Na njia za Mungu ziko wazi, utakapomuomba atakuongoza namna gani sahihi ya kumpata mwenzi wako ambaye ni sahihi pia.
And God ways are so open. Mm. When you pray accordingly, he'll show you the way.
Na amani ya moyo pia itaamua pindi utakapomuona mtu ambaye ni sahihi kwako, moyoni mwako utaambiwa huyu ndiye sahihi.
And the peace of mind when you see that Mr. Right or that Miss Right, it will just decide on its own, eh?
Mm. Amen.
Just like the way my peace.
You see? Yeah. Hallelujah.
Thank you very much. Mwingine, this wing. Si mnajua. Talk. You all youth. Ni mimi tu na mume wangu na pastor ndio wazee humu. What can be done to create impactful relationships? Yes, brother. Karibu.
Praise the Lord.
Amen.
Amen.
Wanasema pasipo maono mtu ukosa kujizuia.
Wow.
Kwa hiyo hawa watu wawili wakiwa na maono, wana vision, kuna mahali wanakwenda, mm-hmm. itawafanya waweze kujizuia.
So like, without vision you cannot what?
Pasipo maono watu ukosa kujizuia.
Mm. Without vision you cannot control yourself, but with vision you can reach to your destination.
Yeah. Kwa hiyo maono yanamshape mtu. Kwa hiyo mm-hmm. watu unapokwenda na mtu ambaye hajui mnaenda wapi, hamna malengo, hamna maono.
So the key point there, you should have vision.
Yes.
And your vision should be known to the other person that you are relating with. Sindio?
Yeah.
Wow.
Yale maono yako pia yafanane na yule mtu ambaye una relate naye.
Yeah, ndio maono yangu yafanane na huyu mtu ambaye niko naye karibu.
Wow.
Yeah.
Wow. So you must have vision. Fandei? What should be done to create impactful relationships? There are people here who are in impactful relationships. You can tell us, what did you do to have such a relationship?
Praise the Lord.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
I believe one of the reasons that a person should like have and to have an impactful relationship is to be born again.
Na mimi kabisa ili uweze kuwa na impactful relationship ni kuwa umezaliwa kwa mara ya pili.
Yes, as you have said, we have to live a holy relationship.
Kama tulivyosema inabidi uishi maisha matakatifu.
Yes, so I believe after being born again, the Holy Spirit will guide you through the relationship.
Wow, so kwa kuzaliwa kwa maji na roho, utaweza kuwa na mahusiano yenye tija. Mbona mmemaliza presentation yetu sasa? Hebu tuwape nafasi wale. Wanaweza wakamaliza kile tukahama topic. Please. Nyie wenye impactful relationship, tuambieni jamani. Au tuanze kuwataja, tunawajua? Yeah. Meza ya media? Oh yes.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Mimi naamini ili uwe na impactful relationship, lazima kuwe na commitment, lakini lazima kuwe na respect.
So he believes for you to have impactful relationship, you must be committed and commitment and what?
And respect.
We're committed and kuwe na respect.
Nimeongea hivi kwa sababu nimeona waliotangulia wameongea kimaandiko zaidi.
I've spoken like this because the other people have done it biblically zaidi.
Lakini nimeona mahusiano mengi yanakuwa na changamoto au wanashindwa kufikia kule walikotarajia kufikia.
But I've seen a lot of relationships have not managed to reach to their targets because of
kwa sababu wanashindwa kuheshimiana.
Because they could not respect each other.
Nikizungumza kuheshimiana, nazungumzia habari kwamba unamheshimu mwenzako. Kwa kama sisi tulivyo tumeokoka, kumuheshimu mwenza wako ni kwamba utaepuka vile vitabia hatarishi.
So by respecting your friend or your partner, it means you have to avoid those risky behaviors.
Mfano,
for example,
deep kissing.
Kissing again?
Deep kissing.
Oh. Kwa hiyo kissing kidogo na rusi.
Yes.
Kwa mfano kuna pasha.
Yes. Yeah. There's a pasha and a deep. Kwa mnaweza mkajikuta mkaanza na deep kissing, mwisho wa siku mkaangukia kwenye sex. Na a bad thing ni kwamba mkisha angukia tu kwenye sex, wakati tumpo kwenye mahusiano, hata mkija mkiingia kwenye ndoa, mtakuwa hamuaminiani nyinyi kwa nyinyi. Kwamba kama aliweza kunipa mimi wakati sijamuoa, ni atakuwaje kwa wengine, sina kwa wengine atafanya hivyo hivyo. Kwa mwisho wa siku mtazorola, mwisho wa siku mtaangukia sehemu mbaya.
Yeah, so some other people, their respect line, yeah, you so you go into deep kissing and you end up flee from nani, zina, ikimbia zina. So you end up committing adultery. And sometimes you can get married, but that marriage will not be in line because you will not be trusting each other. Okay. Can we see what we have? Thank you very much. Mmejipanga vijana.
Wako vizuri kwa
kweli. Kwa kweli. Mchungaji, una vichwa humu ndani.
Umewafundisha vizuri.
Okay.
Wanaishi kwa neno.
Let's move. So aliyesema point hiyo ni nani? Wewe.
Wow.
So the first point that we mentioned is to be born again. Yeah, you must be born again by water and spirit. That is mandatory. That is a must. Na mmeambiwa vijana, do not be unequally yoked with unbelievers, with non-believers.
Yeah, kama neno la Mungu linavyosema ni kwamba kuzaliwa mara ya pili ni swala la msingi sana unapokuwa kwenye mahusiano. Maana kama tulivyotoa introduction kwamba muasisi wa mahusiano ni Mungu. Kwa hiyo ule mpango mzima Adamu alipotenda dhambi, Mungu hakuchoka kwa sababu Mungu alimpenda mwanadamu, alitaka aendeleze mahusiano na Mungu. Akaleta mambo ya sheria na baadaye akamtuma Yesu kuja kutuokoa.
Yeah.
Na kila mwaminie atapata uzima wa milele.
Amen.
Kwa hiyo swala la wokovu ni swala la msingi.
Yeah, so the issue of being born again is very primary, and don't start the relationship so that I get to be served in the cause of relationship. Lazima muwe yoked together with the same understanding, with the same line. You are a Christian, yes, Christian, sio Christian wa kawaida tu. But you know God, you are born again. Otherwise, utaingia kwenye trap and you end up in undesirable situations. So your relationship with God, once you're born again, your relationship with God will be in line with God's commands. And once you are living with the commands, you live in peace. And you have the benefits of the privileges that are associated with following the commands. And also your relationship will be God-centered. That depicts glory of God. This yeah. one can be read from Songs of Songs 2 verse 7.
Yeah, kama alivyosema, faida moja wapo ya kwamba mkiwa kwenye mahusiano mkiwa mmeokoka ni kwamba maisha yenu au mahusiano yenu yatakuwa sawa na amri za Mungu. Na hiyo garasha ninaongelea kuhusu matunda ya roho. Kwa hiyo yale matunda ya roho yataonekana kwa sababu nyie mmeokoka. Ikiwemo swala moja la msingi sana, upendo, uvumilivu,
upendo.
upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, utulivu na upole.
Ever imagine if you have all those spirits operating in your life? What kind of a person are you going to be? Tuwa faida, tuwa tija. Yeah, so let's move to point number two, that is hard working. Did any one of you mention about the hard work? No. Vijana excuse you, mpendi kazi. Eh? Lazima mfanye kazi. Yani mimi mzee wangu hapa angekuwa goigoi. It could not have come even closer to me. Yeah?
Maybe to share one of the things ambayo ili ni attract kwa mke wangu kwa ni mchapa kazi. Nakumbuka sisi tulianza chumba chetu kwa chuo. Miaka ile mwaka 90 wakati wa millennium, nakumbuka au umeshasahau?
Oh my God. maybe to share the relationship between me and him. We started when we were in college. And during the millennium what?
Millennium prayer. Ilikuwa ni wakati wa prayer. Wakati ulikuwa tunaomba ilikuwa ni fire kweli kweli nakumbuka
nzito. It was full fire. Eh, unajua wanafunzi wa chuo. Moto kweli kweli.
Kwani ndio kipindi ambacho tulianza courtship. Lakini kitu alikuwa anafanya kazi, anajituma, anasoma kwa bidii, msongo, alafu ana akili, ana uwezo.
Sasa sijui nitafsiri nitakuwa najifagilia kwangu. He said that I was the most hardworking, darasani, with God, with every other thing, with money, everything.
Yeah, basi ni hardworking ni swala la msingi tunapoingia katika mahusiano.
So hardworking is very, very, very key when you are entering into a relationship. Imagine someone is seeing you every day. You eat, you just leave the plate there for someone else to come and clean the table.
Just imagine unakula, unaacha sahani kwa chafu. Baada ya kuchukua ile sahani, nenda tu pale kwenye bomba, osha, iweke sehemu ambayo inahusika.
Your friend is observing you.
Kumbuka, kuna vijana wanaona, na vijana wanaangalia kweli jamani.
Na wasichana pia tunaangalia.
Na wasichana pia mnaangalia.
The ladies, we are very picky nowadays. So men, be informed.
Jamani, wanaume, mnaelezwa.
Hard working is very key. Can we see the clip, please?
I looked at the determination of this child. Of course, not all dressed, as you can see, the t-shirt worn inside out. But look at what the child is carrying. So heavy. But look at the child. He's so determined. When you look at where this child was taking these pieces from, there were even smaller pieces, but this child decided to carry this heavy thing. Of course, he knows the benefits of what he's carrying in life. We should learn to set challenging goals. And as we set challenging goals, we should be ready to face all the obstacles on the way. We should not focus the attention on just the negative part of whatever. We should focus our attention on the benefits of what we are doing. There seem to be no way where this child is going. But where there is a will, there is a way. God will open a way for us. Look at that. The child has moved from where he's supposed to pass. He's at least has found where he can pass easily. Even in life, we should learn from this child. Christ never gave up on us. Even when the cross was heavy, he pushed, he carried it because he was looking at the benefit of what he was doing. The child is struggling, but is not ready to give up. We should not give up on the goals that we have selected. We should be ready to carry them. And we should have faith that when God is with us, everything will be done accordingly. This child is almost there. Sometimes we leave the goals when we are almost there. We should learn to accomplish up to the end. Let's see what is happening. Oh, now the child has fallen down. Is he going to stop now? Is he going to stop? No, not at all. Failing is not failure. You only become a failure when you fail to pick up your pieces after failing. Pick up your pieces and forge ahead like this child. Go on, you are almost there. You are almost there. This child is still struggling. He knows he's almost there, but he cannot leave it there. Only what ends well is well. So he has to finish and he's struggling there, never to give up. Pushing with all the set goals that you have put across. Cry to your God. God is going to help you. Cry for wisdom like this child is crying. God, help me. Give me wisdom. look at that. Now he knows that when I come down, I can lift it again and move. Look at that. He has taken it up to the right place. Congratulations. If this child can do it, you and me, we can do it.
You have seen the boy, yeah? What have you picked from that clip?
Nini umejifunza kutoka kwa mtoto huyo?
Please, something interesting. What have you picked up as a youth?
Nini umejifunza? Mtu yote mwenye kuvolunteer?
There are so many lessons. Please tell us, my brother.
Bwana Yesu
asifiwe. What did you pick up?
Amina.
Oh, thank you.
Binafsi nimejifunza kuto kukata tamaa.
Myself, I've learned not to despair.
Na wakati mwingine unaweza ukawa unajaribu kufanya kitu fulani lakini ukakutana na vizuizi mbalimbali ambavyo vitakufanya usifike kwenye hatima ya kuwa na mafanikio yale ambayo unayohitaji kama kijana.
Sometimes you could be in need of doing something and in the course of doing so you face a lot of challenges that might cut your vision short.
Lakini ni muhimu sana kujaribu na kujaribu tena, na kama nia ipo manake uwezekano mkubwa wa kufanikiwa upo pia.
But it is very key to keep on trying, try and try again and again and again, and if the will is there you always be successful.
Kwa hiyo binafsi nimejifunza kusimamia jambo kuanzia mwanzo mpaka mwisho pasipo kuishia njiani.
So he has learned to stand on his mission from end to end without getting tired or weary on the road. Lillian, what have you picked up? Anything?
As the narrator said, that we need to set challenging goals. Kuweka malengo ambayo yanaweza yakakusababisha uweke nguvu ya ziada.
Yeah, so you have to set yourself the challenging goals so that they will push you to use extra effort, extra akili.
Not to despair, not to give up as he said earlier.
Na usichoke, usikate tamaa.
But again, look for alternatives. I saw the boy trying different ways of trying to get there. When you face an obstacle, let that not be an end. Instead, look for a way out of the challenge.
Okay. Kwa hiyo unapopata changamoto, usiquit. Don't quit. Tafuta njia nyingine ya kutoka.
Yes, okay. Mimi nilichojifunza,
ni
kwamba hauhitaji watu wengine kuweza kufanya malengo yako.
He learned that you don't need other people to be able to do your purpose.
Huyo mtoto pengine ana wazazi wake au dada zake au wakubwa zake ambao wangeweza kumsaidia kufanya hiyo kazi.
That baby, yeah, maybe he has the parents, the sisters and brothers who could have helped him carry that kalog.
Lakini yeye hajaangalia kwamba yupo nani ananitazama nani. Kaamua kubeba gogo.
But he didn't look around. Who is here? Who is not helping out? Anza kuwalaumu. He decided to carry the log himself.
Kwa hiyo tunapokuwa na malengo yetu, tusisubirie kwamba mpaka nani anatutazama wa kutupongeza, wa kututia moyo. Hata kama hamna wa kututia moyo, sisi wenyewe tujitie moyo. Asante.
Yeah. So when you have your purpose, keep being focused. Angalia mbele. Don't look back.
Am I allowed to add something more?
Yes.
Okay. I just learned that the family or maybe the people that are living with the child are hardworking as well.
Liliana amejifunza kwamba hata familia inayoishi na huyo mtoto ni wachapakazi kweli kweli.
So they have lived a life of example. This child could by no means have like been born without seeing anyone do any work. And that he would have been able to do that.
Kwa hiyo mtoto asingeweza kufanya mambo yote hayo kama watu wote walikuwa wanalaze around, everyone is just sleeping here and there.
Yes, but I am learning to be an example to my children and to the community around me.
Yes, kwa hiyo the key lesson hapo ni kwamba uwe mfano, stand alone in the community that is around you. Kila mmoja aseme yes, I can learn from this lady. If she did it, I can also did it. Eh? If she made it, I can also. Yeah.
So, a very interesting thought that came in my mind when I was watching the clip. I don't know if that young kid knows that tens of people are here watching the clip. So just do the hard work. You don't know how many hundreds of people you inspire.
Perfect.
So it is inspirational. We have learned a lot from the story. And I think it is a lesson for us that we should do the hard work.
Yeah.
And maybe millions of people get inspired by our stories.
So unapofanya kazi zako hard working na nini sio tu ufanye kujipendekeza, ni kama mtu amefanya kazi bila kujua kwamba kuna watu wanamwangalia maelfu. Maybe that video has gone viral, but he has done it for the fulfillment of his heart. Na vijana wengi sasa hivi naomba niwape changamoto. Mimi nafanya kazi, we are both bankers.
Sisi wote ni mabankers.
I work in HR.
Anafanya kazi HR. Anafanya risk.
And he does risk. I do learning and talent development.
Yeye anafanya ni mtaalamu wa mambo ya training katika kitengo cha HR. Mimi nafanya kitengo cha risk and compliance.
Not just training, learning and talent development.
Wow,
learning and talent development. Mtatafsiri uko mbele ya safari. So we get a lot of challenges with youth.
Tunapata changamoto nyingi sana na vijana.
Vijana hawajitumi. We receive lots and lots, thousands of CVs every day.
Tunapokea maelfu na maelfu ya CV kila siku.
As someone cannot even just commit to just do a better CV.
Yani mtu anashindwa tu hata kutengeneza CV nzuri.
You look at this CV, you think, how can I help this person? Unachambua, you go back, you go forth, back and forth. You can't see anywhere that this person will fit in.
Unaangalia CV, unaona utamsaidiaje kijana. Yeye unaenda nyuma, unarudi nyuma, lakini unashindwa jinsi ya kusaidia.
We play a lot when we are in universities.
Tunaomba sana tukiwa nani?
Tunacheza
sana tukiwa university.
Nasema GPA za wasongo, tutakutana makazini.
GPA ni za wasongo hizo, tutakutana makazini.
Nowadays, the filtering, how do you filter this multitude that is coming from universities? You are coming from university in thousands every year.
Unawachuja vipi hawa wahitimu wote? Kila mwaka wanakuja maelfu ya wahitimu kutoka universities, kutoka vyuo vikuu.
So the simple way, we just give the work to the system so that you remove even the biasness from Pamela and whoever and ever.
Yeah, kitu tunachofanya, tunawaweka kwenye system ambayo iko specific kwa ajili ya kufanya selection, basi system inaanza kusort out it.
So the system will filter your GPAs, huko sijui una GPA ya mbili, ngapi, utakuta umeachwa.
The system will do the needful. We sort out all the GPAs.
So the CV with a blank CV ulimwachia recruiter akajaza na nini, it will be filtered out because it will not meet the minimum criteria.
CV zote ambazo hujazifulfill hazijajazwa vizuri zitakuwa filtered in a system.
That is just a small hard work hapo, eh. Hatujafika bado, umeshaingia kazini.
Na hiyo ni njia ndogo tu ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini bado hujafika kazini.
So it's tough.
Ni ngumu, ni kazi.
And someone makes it to the interview.
Mtu anakuja kwenye interview.
Okay, tell us about yourself.
Anaambiwa, tuambie kuhusu wewe. Wewe ni nani?
Mimi ni so and so, nimemaliza University of Dar es Salaam, nina GPA ya 4. Ana zile misonge zote.
I'm so and so, I completed University of Dar es Salaam, I have GPA 4 GPAs.
So what are you doing now?
What are you doing now? Unafanya nini?
Nothing, bado natafuta kazi.
Bado natafuta kazi.
So in your time, what do you do at home?
Katika muda wako wa nyumbani, unafanya nini?
Tell us your schedule from the time you wake up in the morning to the time you go back to sleep in the evening.
Tuambie ile timetable yako, unafanya nini kuanzia asubuhi mpaka machweo.
You find out this person cannot even clean their house.
Unaweza ukakuta kwamba kijana
shida hata kusafisha nyumba,
kusafisha vyombo alivyotumia vilikuwa mezani hapo.
Cannot even take care of the dogs that are in the home. Maybe the houseboy is the one who's doing that thing.
Hawezi hata kuhudumia mbwa aliyopo pale nyumbani.
Cannot even help the mamas if you go to the soko and whatever. Yani there's nothing they're doing apart from doing the games, and squeeze social media is taking us away. So you find this person has literally nothing, and you have your GPA of 4, 3.5, 3.8.
Yani unakuta anashindwa kufanya chochote pamoja na kuwa na matokeo mazuri, anashindwa hata kufanya vitu vyote vya kumsaidia mama yake, lakini anakaa tu kucheza game throughout.
Okay, you get an opportunity to come and do the field attachment.
Unapata fursa ya kuja kufanya mafunzo kazini.
That's where people are looking at you.
Pale ndio watu wanatafuta watu wa chapa kazi.
Because we said we are screening the best. We give you the field attachment. Maybe we are looking for future potential.
Hapa tunachambua nani wazuri. Maybe tunaweza unaweza ukaajiriwa baadaye.
But sasa ndio field huko, kwanza hawanilipi. So you go to work at 9.
Yeah, unaanza ku complain kwamba I'm not paid. Unafika ofisini saa 3 baada ya kufika muda unaotakiwa saa 1:30 au saa 2.
Next day you don't show up. Sini ko field.
Next muda mwingine huonekani kabisa. Unatoa excuse.
When you are given an assignment, kila kitu wananipa mimi kwa sababu ni mwanafunzi. Kumbe we are testing you.
Unapopewa assignment unaanza kulalamika, mimi kwa kwamba wanafunzi wananipa tu. Kumbe hapo wanajaribu kukuona kama kweli huyu is fit for the job.
Alafu kule we have youth who are still single and maybe they are looking around.
Na huko pia wako vijana ambao wako single. Unaipa no bwana.
They are looking around alafu ndio wao you just. So hard work is the key for everything. So from now on kama ulikuwa you are kidogo lazing around, go there, do something. As you wait, do something.
Ya kama ulikuwa una changamoto kidogo ya kuwa sio mtenda kazi mzuri, Mungu nakusamehe. Hebu improve.
Na ukafanye kitu.
Utafanya kitu.
Some of us we can't even make our beds.
Ya wengine wakubwa wote wametoka university, kitanda ukifika mwanzangu. Changamoto.
Ne, the net imewekwa Jumapili mpaka Jumapili.
Akifika na sweeper anaingia tu. Shida cha.
Go start with those small things. They really count.
Nenda kaanze hivyo vitu vidogo vidogo vina maana kubwa sana.
And as you're looking for a place to volunteer, if you are just a student, maybe you missed the field attachment from these big the so-called big institutions, go even at school, train people there, teach people.
Na kama unataka kuvolunteer, hujaweza pata opportunity kwa organization kubwa, nenda tafuta hata sehemu ya kuvolunteer mashuleni mwanani.
As long as you do something.
So long as that unafanya chochote.
Kanisani, what do you do at church?
Unafanya nini kanisani?
Kile unachokifanya, how much are you giving to it?
Kile unachokifanya, what you do, how much are you devoted for to that?
You see, nowadays I see a big trend here. Eh? Kuna watu wanatoka tu kila siku tunasikia.
Kila siku naona vigeregere tu hapa. Praise, ongeleni.
So as you serve God, serve him faithfully with all your mighty, with all your mind, ili tu uwe mkamilifu.
Unapomtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote na kwa mali zako zote.
Mnakumbuka story ya Ruth na Boaz?
Do you remember the story of Ruth and Boaz?
Yeah, so Ruth, she used to go to the fields each day to collect food in the fields during the harvest.
Luti alikuwa ana tabia ya kuamka kila asubuhi anakwenda kukusanya masuke kwa ajili ya chakula.
Mwisho siku Boaz akamuona, at the end of the day Boaz saw her and say, this woman.
Mwisho siku Boaz akamuona.
So the benefits of hard work. You will be able to achieve your goals and fulfill your dreams.
Ma faida za hard working moja wapo ni kwamba utaweza kufikia malengo yako kama kuna mmoja amesema.
Yeah, kuna watu wali nani hapo. Yeah, and your hard work leads to self development.
Yeah, hard work inaweza kusaidia kujiendeleza mwenyewe kwa sababu unapofanya kazi unakutana na changamoto. Changamoto zinazo unapokutana nazo ndizo hizo zinakusababisha unakuwa strong. Unakuwa zaidi.
Yeah, so as you work hard, you meet with the challenges. As you meet with the challenges, just reflect back to that child. He met with so many challenges, so many obstacles, but akilika amka zaidi.
Naona kwa mfano kama tulivyoona kwenye ile clip, naona kijana alipambana sana. Alipata changamoto lakini mwisho wa siku alifikia malengo yake.
Yeah, as millennials, you are the millennials,
Ni kama vijana wa kisasa wa karne hii.
You are so many of you now.
Mko wengi sana.
We are exiting from the world of work.
Sisi tukaribu tuko kwenye exit.
Tuko kwenye exit role. So we want to see you bringing the most of you in the table.
Tunataka mlete cha zaidi mezani,
If you find a youth who knows himself, the determined youth.
Ukikuta kijana ambaye anajitambua.
They raise the bar so very fast.
Utakuta yuko huko, bar yake iko juu.
In banks, I can say like for example my bank. We have so many young youth who are managers than senior managers.
Kwa mfano kwenye benki ya mama hapa, kuna vijana wadogo wadogo lakini senior managers wadogo.
Unaweza kusema hivi wewe mtoto ndio unaweza kuwa manager wangu lakini ndio hivyo.
Hivi unaweza kupaka unasema hivi kweli kaka dada kama huyu anaweza kweli kuwa manager wangu.
But they bring substance to the table.
They add value kwa njia nyingine, wanaleta kitu cha thamani.
And on the other hand,
kwa namna nyingine,
we have wale sasa ambao ndio problem generation.
Tuna wale ambao sasa sijui ni wana negativity wale.
Sasa we tell them these are our values. This is how we dress. This is how we walk. This is how we talk. Niacheni, I have my own way of life.
Na hao wao sasa jamaa ukiwaambia kwamba hivi wanakuwa na maneno mengi, criticism nyingi kwamba hivi ndivyo tunavyokula, hivi ndivyo tunavyotembea, hivi ndivyo tunavyo. Unaona? Anasema niacheni na mambo yao.
As far as we have our limitations as youth, so get to know those limitations and detach yourself so that you stand among the crowd.
Ukisha jua kuna mapungufu au weakness, unajaribu kujitoa ili kusudi usimame wewe kama wewe.
Get feedback from your friends on how you are doing so that you are able to come back to the line.
Penda kupata mrejesho kutoka kwa rafiki zako kusudi uweze kuimprove mwenyewe.
And don't be that person who wants the results of labor without sweating.
Usiwe mtu wa kutaka tu matokeo bila kupiga mzigo yani.
Idle hands never get anything done.
Yani ule mkono mkono mvivu huwezi kufanya chochote.
Asiyefanya kazi na asile.
Na neno la Mungu tunaimiza.
Mimi nita kule nyumbani sometimes ananionaga mnoko.
Unajitahidi.
You know, right? We host a lot of people. Eh? We lost a lot of our relatives, our cousins, our sisters. Someone can be in their house from morning to evening. They have their big iPhones. Hapo tu. Auntie, can I have some nani, futano ya voucher na nini? So life goes on. Asubuhi mpaka. You know, dada is in the kitchen. Dada will cook. Dada will wash. Dada will clean the house. Dada will, sasa mambo yanakuwa magumu kidogo. So don't be that kind of a person who lazy around. Once you start hard working at home, you can take it with you anywhere else.
Ukianza tabia ya kuwa mchapa kazi, mfanya kazi kwa bidii, yani hii tabia inaweza kwenda hata kwenye maorganization na sehemu nyingine kote. Na unaweza ukacreate impact kubwa.
Vision is covered, eh?
Ya, nafikiri vision imekuwa covered.
Do I need to talk more of vision?
Nafikiri kuna.
You should talk more of vision? Yeah. You should be futuristic, eh? Your past could have been so bad. Your present, maybe you are not in a good present, but do you see the future with the ego's mind?
Je, unaona nini yuko mbele? Je, una macho ya tai ya kuona nini kinachokuja mnapoingia kwenye mahusiano au kwenye mahusiano?
You might be coming from very bad backgrounds. Maybe your parents were divorced. You saw your sister not surviving in a relationship. You saw your cousin not surviving in a relationship. But what do you see yourself in future?
Unawezekana umetoka kwenye mazingira magumu na changamoto nyingi, kwenye divorce na vitu kama hivyo. Lakini uwe unaonaje mbele?
You must be futuristic and know that God has promised the best for you.
Lazima uone kesho yako leo, yani uone kesho yako leo kwamba ni njema.
And have that sense of purpose, know the purpose that you are created to be here.
Lazima uelewe ni kwa nini uko hapa, ni kwa nini umeumba, kwa ajili gani.
Have the vision of that type of relationship that you wish to have.
Na aina gani ya maono unatakiwa nyie katika uhusiano mtakiwa muwe nayo?
The type of family that you wish to have in future.
Aina ya familia ambayo unataka uwe nayo huko mbele.
And talk to God.
Ongea na Mungu.
Njooni tusemezane.
Kama Isaya 18 anavyosema.
Asema Bwana. So talk to God and let your vision be known to God.
Ongea na Mungu na maono yako yajulikane mbele za Mungu.
And let his will be done in the process.
Na mapenzi yake yatimizwe katika mchakato mzima.
Sometimes we go to God with so many to-do lists. God, do this, do that, do that.
Wakati mwingine unaenda na vitu vingi mbele za Mungu vya kufanya. Lakini
you forget about his will.
Unasahau mapenzi ya Mungu.
So God, yes, this, yes, that, but let your will be.
Yes, Mungu fanya hiki fanya, lakini mapenzi ya Mungu yatimizwe.
And setting a vision for your relationship or future relationship is not just good, but extremely important.
Kuweka malengo katika mahusiano yenu sio swala tu zuri, lakini ni swala muhimu. Yani, extremely, ni swala muhimu zaidi.
Yes. Because you're starting now. Maybe you don't have any base. Like the way we started courtship when we were in university.
Na kwa mfano mnaanza leo kama sisi tulivyoanza tukiwa wa university.
We didn't have anything, eh? So hamna hela ni boom, eh? Si ni boom tu. So wale mambo ya kuchuna kwamba I have this man so that I can chuna him. Hakuna, si ndio?
Ilikuwa hamna hela la nini.
So you are in relationship because you see this man. He looks to be the man of vision.
When I look at this lady, she looks like to be a lady of vision.
This man, we can make life together and be able to reach to that destination.
This lady, we can make life together and able to meet our destination.
And imagine you are lazing around huko, lakini una maono makubwa and you are still lazing around. Hard work hakuna, humjui Mungu. So hata kama ukiwa na maono, then you just end up in mess. So the benefits of having a vision is that vision brings purpose and direction to your relationship. And it makes it clear for you to see what you desire, where you're going, and what gifts and contributions you bring.
Yeah, maono yanaleta makusudi kwa nini yawepo, alafu yanatoa mwelekeo wa mahusiano yenu jinsi utakavyokuwa. Lakini pia inatoa kwa kiuhalisia au kikamilifu kabisa kwamba nini mnahitaji katika maisha yenu. Mtaenda kuleta nini? What will be your contribution kwenye mahusiano yenu?
So, kama ulikuwa una vision, if you didn't have any vision.
Na kama ulikuwa huna vision,
start thinking now.
Anza kufikiri sasa.
Do a personal reflection.
Hebu taanza kutafakari mwenyewe.
Do you have the personal statement for you as you, wewe kama wewe? What's your personal statement?
Je, una maono yako mwenyewe kama wewe?
What are you going to do to fulfill your personal statement?
Ni nini utaenda kufanya kuhakikisha kwamba unatimiza hayo maono yako mwenyewe?
And write it down.
Andika ikiwezekana, andika chini.
Iandike njozi. When you go to these companies.
Unapokwenda kwenye hizi makampuni.
Every organization, the big vision and mission is attached on the walls. Huko, everywhere, in the entrance, mission, vision.
Unapokuwa kwenye maorganization makubwa, vision na mission zimebandikwa kila mahali kwenye kuta za maorganization.
Wanafuata biblical principles.
Wanafuata taratibu za kibiblia.
Kabisa?
Haswa?
Akija CEO mpya, when the new CEO comes, atakuta, this is the vision. Akija mgeni, you come today, tumekurecruit, you are the new recruit, you see there, this is the vision. So you align.
Ya, akija CEO mpya, akija intro mpya, anaziona kwenye wall. Kwa hiyo, wewe mwenyewe utakujikuta una align na vision ya organization.
Kwa hiyo na wewe, write down, put it in writing, iandike njozi, iombe, weka kwenye miimo za kuta zako, za milango za kila sehemu, kama ilivyoandikwa.
Pray for your vision.
And once you keep it so open, you keep it so clear, people are able to follow you.
Na ukishaweka wazi, watu rahisi itakuwa rahisi watu kukufuata.
Hebu imagine if he has the vision and he's kept in his heart.
Hebu just imagine, ningekuwa na vision yangu nimeiweka tu mwenyewe, ingekuwaje?
When he dies, yule baba ameondoka na mali zake.
Napokufa anasema mzee kaondoka.
Hey, God forbid, you're not going to die.
In Jesus name.
Hey, in Jesus Amen. Name. Hey. when you go the business zinaenda, hizo zilikuwa za Freemason ndio maana zimepotea.
Eti mkiona business inakufa mnasema ilikuwa ni ya mambo ya Freemason.
Kumbe the vision was kept in their heart. Nobody knew about the vision and nobody cared.
Kumbe hiyo njozi au maono yalikuwa yamewekwa tu ni ya mtu mwenyewe kwa maandiko nyuma yake.
So
na hakuna mtu aliyefuatilia.
Be visionary and keep it open with everyone that is concerned party.
Kwa hiyo lazima uwe na maono na kila mtu ayajue kwenye sehemu yako.
Another point is on how to build these impactful relationships is to have a positive attitude.
Kitu kingine ni katika kuwa na impactful mahusiano yenye tija ni kuwa na mtazamo chanya.
Positive attitude can take you places.
Yani naamini mtazamo chanya ni kila kitu. Itakuvusha kwenye mambo mengi.
Wengi tunakwama hapa, God forbid.
Wengi kwa kweli Mungu atusaidie hapa.
Once you are corrected,
unapoonywa labda,
kisha habari, and you have spoiled the show.
Umekuwa umeharibu kabisa.
You given feedback.
Ukipewa feedback kwamba jirekebishe wewe.
Okay, attitude towards hard work, attitude towards life, attitude towards your colleagues.
Yani mtazamo kuhusu kazi, mtazamo kuhusu rafiki zako, mtazamo kuhusu vitu vyote hivi.
So don't be negative on the challenges that you face in your relationship.
Usiwe mtu wa kuwa na mitazamo hasi kwenye changamoto unazopitia.
Believe that there's a breakthrough at the end of the day.
Amini kwamba mwisho wa siku kuna utafanikiwa.
We can take it back to that child.
Unaweza tukaangalia ile clip yetu. You can learn from that.
He had so many challenges but he remained positive to the very end.
Alikuwa na changamoto nyingi lakini alikuwa kama yeye, alisimama, alikuwa positive.
He could have taken a small piece, si kulikuwa na piece nyingi. He could have taken the small one but he decided to take that big one just to challenge himself.
Kulikuwa kuna kipande kingine cha kuni lakini aliamua kuendelea na kile alichokichagua kile kikubwa.
Believing that there's a breakthrough at the end of the channel.
Akiamini kuwa mwisho wa siku utakuwa na kufanikiwa.
So in all the challenges and what have you, just trust God that you make your way where there seems to be no way.
Ya katika mambo yote muamini kwamba Mungu atafanya njia.
We have given the example of Joseph and Mary.
Tumetoa mfano wa Yusufu na Maria. Yusufu alikuwa ni baba wa he was a legal father of Jesus.
Joseph was the legal father of Jesus.
Lakini aliweza kuwa na positive attitude.
He had the positive attitude.
Hebu piga picha katika mazingira ya kibinadamu.
Try to imagine in our normal circumstances.
Yes, ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba kupitia Mary na Joseph kwamba Yesu azaliwe.
It was God's plan that through Mary and Joseph that Jesus could be born in that family.
Mara unaambiwa Mary ana mimba. You have never met at all hata kidogo.
You are told she is pregnant.
Utafanyaje?
And you have never met. You have been faithful all along. You have never even kissed, even that small kiss. You have never done it. But now you are told she is pregnant.
What? Hebu piga katika mazingira ya kawaida. Lakini unajua kabisa kwamba huo ulikuwa ni mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu.
Yeah, so that was God's plan to rescue or to save the human being.
Lakini alikuwa positive.
So Joseph chose to be positive and at the end of the day it paid back. So how do you create positivity in your relationships? You told that be positive no matter what. Yes, we are human beings, we have the hearts of flesh. Sio mioyo ya chuma, but yes, I can wrong you, I can do what, yeah, I can nag, but you're told in everything, be positive. So how do you create this positivity?
Unawezaje kuwa na kutengeneza mahusiano chanya?
So avoid unnecessary criticisms to your partner.
Avoid necessary criticisms.
Unnecessary.
Yani ni kwamba usiwe mtu wa kulalamika tu, wewe kila saa, bana hiki, avoid that. Hiyo ina impact kubwa kwenye mahusiano kama ukiwa nayo.
Compliment your partner.
Appreciate bwana. You are so good my love. Just say like that. Good words matters a lot.
And small compliments. Don't just wait until I do a big stuff for you to compliment me.
Usisubiri kwamba tufanye kitu kubwa. Vidogo matters a lot.
Hata kama nimependeza tu na hairstyle ya siku hiyo, just compliment me.
Yeah, hata kama hairstyle. Just say, umependeza mke wangu.
Yeah, you don't tell your fiance or your fiance that you look good, and she goes on the uko barabarani kazini, and the people they're starting looking at her. Oh, I see. By the way, yani umependeza, but he didn't tell me anything. What's up? Maybe he doesn't have eyes to see.
Na kama usipomwambia ataambia huko na barabarani na watu wengine itakuwa shughuli. So kwa hizo tabia lazima uzianze sasa hivi, ujenge msingi wako, ongea vitu vizuri kwa mwenza wako ili kujenga mahusiano yenye tija.
And naturally human beings we love compliments.
Yes, amen, amen, amen.
Mhm. Hata men. Yeah, so of course. Just ladies, even men, yeah, they love compliments. Nikimsifiage huyo. Ah. Anakuwa kama muhaya. Njoo the way wao wanapokea nani? So even men love to be complimented.
Hata pastor anapenda. Uongo pastor.
So look on the positive memories of your relationship.
Tazama vitu vizuri kwenye mahusiano yetu, ni vitu gani hivi? Inaweza kuwa small lakini memorize that. That inasaidia sana.
Focus on gratitude. Small things count.
Hebu kuwa mtu wa kushukuru basi.
Yaani wewe birthday yangu kwani unaniletea hiki? Leo old man. Yaani mimi ndo au ndo umempelekea mume huyo nani wako sikio maua. Yaani me, a man, you are bringing me these flowers for what? Wanaume wanapiga maua?
Eh, wanapewa.
Wanapewa nge? So me with flowers, these plants, hey, you throw them away. Mwenzako, maybe she saved the money, sijui akaacha kula chocolate, so that she surprises you. But, hivyo vitu vya kijinga bwana, vitu vya kike hivyo.
Unapeoga maua?
Pasta, unapokea. Open. Pesa. Yeah, ni pesa. So have open communication and feedback.
Uwe na mawasiliano ya wazi na mrejesho.
Always try to seek feedback from your friend, from your partner, from your colleague.
Siku zote pendelea kupata mrejesho kutoka kwa mwenzio, kwa rafiki yako na kadhalika.
You might be driving that relationship out of ego.
Unawezekana
and maybe it's just subconscious. You're not even aware.
Inawezekana tu hiyo uko kwenye mahusiano kwa sababu ya ego tu.
And you're not aware that you are driving the relationship with ego. Every day wewe ni mtu wa ego.
Na huwezi kujua labda unaendesha mahusiano katika mazingira ya ego.
Nikisema ego mnaelewa?
Ego is ego.
Amen. Men understand this. Ego.
Proud nini, majivuno, majigambo na nini, whatever vitu kama hivyo.
So the ego maybe can hurt the relationship and you don't know maybe that you are suffering from ego, so get to know from your friend.
Yeah. Hey,
how am I doing by the way?
Wezi jua labda hiyo ego inakusumbua na inaleta changamoto kwenye mahusiano yako, kwa hiyo lazima upate feedback kutoka kwa mwenzio.
So cultivate that culture of open communication and feedback.
Uwe na tabia au na utamaduni wa open feedback.
Don't just hurt inside and assume that they are. By the way, lazima atakuwa anajua tu.
Usi assume, yani usije ukajaji tu kwanza, bana huyu anajua.
And no, always try for continuous self-improvement.
Na siku zote uwe ni mtu wa jaribu kuboresha, make yourself better, kwa sababu katika mahusiano ndio tunavyojizidi kujengana na kuimarishana.
Yeah, and when you have positive outlook in life, naturally you have more positive outlook in relationship.
Yeah, na unapokuwa na mtazamo chanya katika maisha, na automatically itaonekana hata kwa nje, watu wataona kwamba haya mahusiano yana mtazamo chanya.
And you're told attitude is contagious. So wear the positive one.
Wow.
Kwamba attitude inaambukiza. Kwa hiyo always have the positive one. Tunasema a positive attitude gives you power over your circumstances instead of your circumstances having power over you.
Mtazamo chanya unakupa nguvu ya wewe kuzishinda changamoto unazopitia kuliko changamoto kukutawala wewe.
Set boundaries.
Kuweka mipaka.
Kijana wa Kikristo, set boundaries.
Uweke mipaka.
The peer pressure.
Magrupu hayo yanayokusukuma kwa pressure.
You know the power of a peer pressure.
Unajua nguvu ya makundi eh?
I've seen some university students here.
Unaona wanafunzi wa vyuo vikuu hapa.
Unajua mambo kule leo kuna disco, leo kuna nini?
Huko leo
kuna unajitenga huko kuja tu kanisani.
Leo kuna disco, leo kuna nini na vitu kama hivyo.
Wanaanza kukusema, "Eh, hey, by the way you are antisocial."
But eh kwa kweli huyu wala hata sio mtu wa jamii huyu.
Ah, leave him alone, leave her alone.
Eh, mwache huyu.
If you were, which kind of life are you living? You have never even tested alcohol. Kidogo.
Hivi wewe mtu anagani hata pombe hujaonja?
Mbona una shida sana?
Mbona una shida sana?
Ah, leo tunaenda kupati.
Today we are going to party.
Leo sijui wapi.
Tomorrow we are going somewhere.
Know the lines that you can never cross.
Ujue mpaka ambao huwezi kuvuka.
Wewe ni wa thamani.
Wewe ni wa thamani. You are so valuable.
And once you know that you are valuable,
ukishajua kwamba ni wa thamani,
you cannot trade it off with anything that will take your value away from you.
Uwezo kukubali kitu chochote kukupunguzia thamani.
Sema tokeni katikati yao,
mkatengwe nao.
Flee. Sasa mmekaa kwenye mahusiano, mmezoeana, you know, maybe 1 year in courtship, 2 years. Hey, you forgot to set the boundaries with the emotional intimacy. Hey, my brother there has talked about deep kissing. Hey, so you start safari moja, uanzisha
nyingine.
You find yourself sijui ndo umekuwa impregnated in the process. Wengine ndo wanaenda kutoa na hizo watoto. Watu tunza ushuhuda. So you go throw it away. So one journey leads to the umemkosea. Let's read back to Pastor Gertrude's session last week.
Kwenye risk management tunasema one risk trigger to another risk.
So now, well,
the single transaction inaweza create more transaction ambazo you'll never forget.
You'll never forget in your life. And even if you heal, you know, makovu in English tunaita scars. The scars will always be there. Sema Mungu ni wa rehema, anasamehe na nini, sawa, anasamehe. Matiko siku nakumbuka, by the way, this scar nilipataga kwa sababu niliiba. Nilingatwa na mbwa wakati naiba something in neighbor's house. So always set the boundaries.
Siku zote weka mipaka.
Ikimbie zinaa.
Ikimbie learn free away from sin.
You are in courtship.
Uko katika uchumba.
Uko in your fiancé's house.
Uko kwenye
chumba. Uko wenyewe.
Uko mwenyewe. Ni shida.
Nye sio machuma
You are a human being.
Flee. Mkienda kusalimiana huko, at least we have company. Hamna sema atawaribia privacy. Sasa kwenye privacy ndio shetani anapita huko huko. So make sure mimi nakumbuka during our courtship. My fiance.
Sema
malizia wewe basi. Ulikuwa unanikuta wapi?
Huyu alikuwa mtoto wa geti kali. Bana kwenda ni kazi. Wow. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nafanya kila Jumapili nikitoka.
So every Sunday
nikitaka kumuona naenda kwao.
When he wanted to see me, he had to come home, physically home.
Knock. Pale. Na walikuwa wamenizoea. Na waliniheshimu sana. Wakaniona kwamba huyu jamani wa tofauti.
So they loved him and they respected him and they saw him as a different man.
Kwa hiyo nikapata baraka na mimi leo hii.
So when he comes at my home, can he do anything in my home? Atasubutu. Shetani anapenda yale mazingira ya loneliness. So know the lines that you can never cross. Ladies, wewe ni wa thamani. Never ever unlock those things before you say I do here.
Amen.
The moment you let it go, it's gone. And even that respect, you will never gain it back. Once it's gone, yes, God is God of grace, but once it's gone,
it's gone.
So, wewe ni wa thamani, jilinde! There is joy in purity, the sexual purity.
Kuna furaha katika maisha ya utakatifu.
Yeah, so keep yourself pure.
Ishi katika mazingira ya utakatifu na maisha matakatifu.
Sometimes men hapo, they just know, I'll just go ahead. No one will see me, by the way, I won't be pregnant, no one will measure anything.
Kwa wanaume wanasema, mimi hamna shida, kwa nani atajua mimi nimefanya bana mimi, sipati mimba na ni vitu kama hivyo.
Mungu anakuona.
Mungu anakuona, kumbuka pia, wewe umezaliwa mara ya pili. Ndio maana tukaanza. Criteria namba moja.
Be born again.
Na,
of water and spirit. Yeah. Kwa hiyo jua ni thamani. Shetani atakushtaki tu. Shetani ni mshtaki all the time. Your purity, once it's gone, it's gone. You cannot take it back.
Utakatifu wako ukitoka, umetoka. Hata kama ukirudi utakuwa. Unesi, unaweza, Mungu ni walema, lakini kare kakovu.
Nowadays kuna watu wanauana.
Squeeze kuna watu wanaona. People are killing each other nowadays.
People are killing. The murder cases are so much. Murder cases that are linked to the relationships.
Yeah, cases are mauaji zinazohusiana na mahusiano ni nyingi.
Maybe you are a man and you did and no one saw, and even your partner never saw, and you are happy together, but the other guy comes and switch you off.
Labda wewe ni mwanaume umekuwa ukifanya uonekani, lakini siku moja ukaonekana jamaa akakushika akakushuti.
So flee from sin.
Ikimbie zinaa.
Usikae barazani pa wenye mizaa.
Kama Zaburi moja moja nilivyosema, amebarikiwa mtu yule akae asiyekaa pa machoni pa
mtu yule asiyekaa katika shauri la usio haki. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Take that song with you and go and meditate on your life. Make sure every day and night you meditate on the law of God. Kazini, at workplaces, Ndada amepita. The other guys, unajua the way men talk, Mbona mnaoitaje wadada siku hizo wazuri? Mbona piskali hiyo? Na wewe unajikuta maskini, umechanganyikiwa, umeingia na wewe kwenye
mtego.
Mizaa. Ujue mdomo wako utoe kitu gani? Moyo wako uwaze kitu gani? Anaweza akasema let me not talk, lakini huko moyoni, by the way no one ananiona ndani ya moyo wangu. But God sees you. Na chochote unachokipanda, tamaa ikichukua mimba,
uzaa dhambi.
Dhambi ikikoma,
uzaa mauti.
Mauti yakikoma, taifa linaanguka kabisa, And even in relationships, don't overpromise. Una overpromise, you underdeliver.
Katika mahusiano usiwe mtu wa kuahidi sana, unaahidi makubwa alafu unashindwa kutimiza. Hasa vijana wa kiume hapa na kazia. Mnawa promise mno. Mnatumia hizo higa alafu mna trick alafu mwisho wake mnaingia kwenye dhambi. Kwa hiyo please.
Now, don't.
Wadada, watch out. The promises from men.
So don't overpromise, always stay within the means.
Siku zote, cut your coat according to your cloth. Sindio Yeah.
Surround yourself with godly people.
Hebu zungukana watu wanaomjua Mungu. Kana watu wanaomjua Mungu muda wote ni swala la msingi sana. Kama tunavyoona hapa kwamba surround yourself with people who enjoy spreading the gospel and not gossipy. Naona. Usikae na watu wenye mizaha kama tulivyoona.
When you surround yourself with godly people, these are the benefits that you're going to get.
Unapotembea au unaposhirikiana na watu wa Mungu ili kuwa na mahusiano yenye tija, hizi ndio faida unazopata.
You get the safety of wise counsel.
Unapata usalama wa mawazo safi, ushauri mzuri.
Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. This comes from Proverbs 11 verse 14.
Kwenye Kiswahili mtenda kusoma kwa muda wenu hapo.
They keep you sharp and you can grow together.
Wana kunoa, eh? Alafu wanakusema una wanakusababisha ukue kwa sababu kama nilivyosema eh vyuma vinanoana kwa wenyewe, si ndio eh?
So are the man. Sharpens each other. So as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend.
Naona eh?
That comes from Proverbs 27 verse 17. Please not the scriptures for future reference. And when you surround yourself with godly people, they make you better. And whoever walks with the wise becomes the wise, but the companion of fools will suffer harm.
Yeah, unapokuwa na unatembea na watu wenye wa Mungu, wanakusababisha unakuwa bora. Eh, na unakuwa mwenye hekima na mwenye hekima zaidi.
Yeah, so tell me who is your friend and I'll tell you who you are.
Niambie rafiki yako ni nani, nitajua wewe ni wa aina gani.
You can't stay with the drunkards from January to December, all the weekends and what not. You are just there. Ah, they just drink their beer. You know me, I'm just there watching them.
Yeah, uwezo kaniambia kwamba unakaa na watu wenye mizaa wanywaji kuanzia January mpaka December alafu nasema usinywe.
We just stay with wasengenyaji mwanzo mwisho and you just find yourself in the trap.
Unakaa na watu wanafanya gospel wasengenyaji. What do you expect? Mwisho wa siku utanani.
Yeah, so you can note this for your reading the practical God-centered relationship that depicted God's glory. Yeah. Go and read the story of Jacob and Rachel. Yakobo na Raheli from Genesis 29.
Ya unaweza ukapata mahusiano ambayo yalimpendeza Mungu kwenye Biblia kama alivyosema, ukienda kusoma habari ya Yakobo na Raheli, ya Ruth na Boaz pamoja na Joseph and Mary.
And what does the Bible say about healthy relationships?
Biblia inasema nini kuhusu mahusiano yenye afya?
Inasema hivi, imenyoosha from 1 Corinthians 6:18.
Hii kutoka Korintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 18.
My friend, my son, flee from sexual immorality.
Ikimbieni zinaa.
All other things a person commits are outside the body.
Dhambi zote unazofanya zinafanyika nje ya mwili.
But whoever sins sexually,
mtu anayefanya zinaa,
sins against their own body.
Anafanya zinaa juu ya mwili wake.
And you're told your body is the temple of God, is the temple of Holy Spirit.
Na unajua kabisa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu.
So take it and flee.
Take it and flee away from sin.
Kimbia zinaa by all means. So in conclusion,
kwa kuhitimisha,
we say that you have to let God guide your relationship.
Mwache Mungu aongoze mahusiano yenu.
Mungu anapoongoza unakuwa umefanya commitment nzuri sana. Once God guide your relationship, it's a necessary commitment for Christian relationship.
Ya Mungu anapoongoza maisha ya unapomwacha Mungu aongoze mahusiano yenu, inakuwa ni commitment ya muhimu sana. Do na sio kutegemea akili zako mwenyewe.
So do not lean in your own understanding. Do not lean in your own understanding because some things are tough. Yeah. You are in the world. Mungu anasema deni watoe duniani ili mwe watakatifu sana. No. You stay here and you will be saints here through the grace of God.
Yeah.
So do not lean in your own understanding. And as a Christian, your relationship must abide with biblical principles.
Yeah, kama Kristo au vijana wa Kristo, lazima mahusiano yetu yafuate taratibu za kibiblia. Hakuna shortcut, hakuna njia ya panya.
So engrave yourself with God's word.
Hebu jaza neno la Mungu katika moyo wako.
You can see when Jesus was tempted.
Unaweza kukumbuka jinsi Kristo alivyojaribiwa.
He just conquered through the word.
Alimshinda shetani kwa neno.
Nowadays people are twisting the words around.
Siku hizi watu wanalibadilisha neno, wanalimanipulate,
wanaambiwa tu ukunywa lakini usilewe.
Lakini simeambiwa kwamba tu just taste it but not get drunk.
So if you don't know the word, you say, but by the way, kuna kamstari waka nasema.
Lakini kama ulionayo unakuwa trapped.
So get to know the word. The men are so creative in twisting the God's word to make the ladies fall in line.
Hasa wanaume wa dunia hii, wajanja sana. They know how to play around the wanajua kucheza na neno. Ili kusudi wapate wadada.
My sisters in the house, my daughters in the house, because I also see my daughters here. Make yourself pure. Wanaume wasikudanganye.
Watoto wa kike. Umesikia. Amina.
Hallelujah. Amen. A stable relationship will lead you to the happy marriage and stable future.
Ya, mahusiano imara yatakupa ndoa yenye furaha na maisha bora mbele.
So the stable relationship now is like you are building the foundation for your future.
Yani ni kama sasa unaandaa maisha yako ya baadaye
kwa sababu ya mahusiano. So once you're building the house in the weak foundation,
ukiweka ukijenga mahusiano kwenye msingi ambao hauko imara, ndio hivyo tena.
And that's what you reap at the end of the day.
Ndicho utakachovuna mwisho wa siku.
When the tsunami comes.
Tsunami inapokuja.
Hata tuka earthquake kadogo.
Tetemeko unapokuja basi unakuwa shaken.
And real love that is patient, not envy or boast, is not resentful but rejoices with the truth.
Upendo haujivuni, upendo unavumilia, hauna majivuno, lakini pia una furaha. Unafurahia kweli. Nimeja paraphrase kwenye Kiswahili, mtaenda kusoma.
This comes from 1 Corinthians 13, 14 up to 7.
Hii inatoka katika 1 Corinthians, wa Korintho wa kwanza, 13, mstari wa 4 mpaka wa 7.
So you have heard a little from us today.
Nimesikia tu sehemu ndogo.
You have heard a little from your friends.
Tumesikia vichache kutoka kwa ndugu, kwa rafiki hapa.
And it said,
imesema
a human mind,
akili ya mwanadamu,
once challenged,
inapopata changamoto,
even by a very very tiny idea,
hata kawazo kadogo,
no matter how small the idea is,
haijalishi ni kawazo ka aina gani,
it never goes back to its old dimensions,
haiendi kama ilivyokuwa awali mwanzo.
So you have to go there,
lazima uende huko,
and change.
Ubadilishe.
Go there.
Nenda huko.
And strengthen the relationship.
Uimarishe uhusiano.
Go there.
Nenda huko.
And restart the foundations if maybe the foundation was not built on a solid foundation.
Ujenge upya msingi wa mahusiano.
Go there.
Nenda huko.
Talk to God, Mungu.
Ongea na Mungu.
I've done this, that was not your way, but now God, show me the better way that I should go.
Hiyo Mungu haikuwa njia yako. Nionyeshe njia sahihi ninayopasa mimi kuenenda.
God, Mungu, please take me back to the place that I used to love you as much as.
Nirudishe kwenye sehemu ambayo Mungu nilikuwa nakupenda sana.
Go there.
Nenda huko.
And be all you can be. And God will lead your ways.
Amen, amen.
So we have almost exhausted our time, but I would love to ask for some few minutes from you.
Tumemaliza muda wetu na tume almost kama tunafikia mwisho. Nilikuwa naomba dakika chache.
You are youth and you are still energetic, by the way, sindio?
Najua ninyi vijana na mna nguvu pia.
Na Mungu anawapenda na amewachagua.
God love you.
Because you are energetic, sindio?
Kwa sababu mna nguvu.
Au wengine watogetically mtashindwa kufunguliwa nyumbani.
Bwana asifiwe.
Amen.
Amen.
Point ya kwanza ambayo umeeleza ni kwa habari ya kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kwa sababu sisi ni watu tuliokoka, unapaswa kuhakikisha kwamba mtu ameokoka.
So his first point is on when you are entering into relationship, you say that you have to make sure that the other person is born again.
Lakini kwa generation ambayo tuko nayo kwa sasa,
but for the current generation,
the issue of being born again imekuwa ipo abused. Unaweza kumuona mtu ni ameokoka lakini haja yani niseme anamuonekano kwamba ameokoka, unamuona anakuja kanisani lakini kinachokuwa kina miss ni habari ya ile hofu ya Mungu kwa katika maisha ya mtuhusika.
So that is very contentious. You find people coming to church, they are praying, but they don't have that close relationship or the commitment with God.
Kwa kifupi, kitu gani ambacho mnaweza mkaongeza hapo ama ni kitu gani ambacho mnaweza mkatushauri?
Ni kitu gani ambacho kitaa?
Basi mnaweza mka yani addition katika hicho kitu ama kitu gani ambacho mnaweza mkatushauri kuhusu God fearing person.
Yeah, so what else can be able to help for you to be able to know this God fearing person apart from seeing a person coming to church every day and just pray here and go home?
Bwana asifiwe sifa. Nafikiri pia hata pastor unaweza ukachangia. Lakini mimi nijaribu tukusema kwamba unajua unapokuwa kwenye mahusiano unakuwa na muda wa kumjua mtu.
So when you are in relationship you get time to know a person.
Na utamjua kwa matendo yake kwamba kweli huyu ameokoka au hajaokoka.
And you know them by their deeds. Are they really saved au ndo wale mbwa mwitu waliovaa ngozi ya kondoo?
Kwa sababu mahusiano ya siku hizi just within 2-3 months terms of engagement. Kweli unaweza kumjua mtu kwa mwezi mmoja au miwili?
Yeah,
mkafahamiana so, kabisa ukamjua kwamba wewe umeokoka.
So because nowadays youth are rushing, you have someone 2-3 months and you are engaging for marriage the fourth month. Can you know this person within this very tiny time?
Yeah, ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi naweza kushauri na pastor kama una nani unaweza au wife unaweza ukachangia. Ni kwamba don't rush. Yeah. Engagement. Take time. Study mtu. Yes, unaweza kama umefall in love kwa sababu you're human being lakini
take your time. Yeah, so don't rush.
Don't rush.
Moderation principle has to apply. Yeah. Get time to understand.
Mungu. Mungu atajibu tu.
Yeah. Talk to God. No matter be prayerful. Ukiomba Bwana vyovyote vilivyoko nyuma ya pazia vitajifunua tu.
It is so clear. But just to add a little bit, I think the person who is pretending will never follow the boundaries you have said.
Yeah.
So if you see your friend cannot follow the boundaries you have set, then do away with him or her.
Msisubiri mpaka kiharibike. Yeah, another question?
Okay, what if a lady, she's approaching her 30s and every guy she mostly come around are men that ask for sex? Should she just accept the one she's just dating or she just like...
Flee!
Flee away.
Flee!
Because some ladies at their 30s, any man they meet, they just get married to the guy.
You can't condone sin. Flee. There's no discussion.
Uwezi ukakumbatia dhambi.
Flee. Yani hapo hauna jinsi. You just kimbia.
Ikimbie zina.
And by the way, there's no prescription. Kwamba a lady should get married at 20. A lady should get married at 25. Yes, you mefika 30. Now utakuwa ndo hivyo tena. The single forever, sijui umefika 35, whatever, 40.
Hakuna sheria.
Where is it written in the Bible that a lady should get married at this age?
Hakuna sheria inaandika au kama ni Biblia kwamba mtoto wa kike aolewe akiwa na miaka 20, 30 au 40 whatever.
You might enter into a relationship like that.
Unaweza kuingia katika uhusiano huo
and you live a miserable life forever.
Ukaishi maisha ya kujuta na mateso.
That man who is asking you for sex before he does anything else.
Mwanaume anayekuomba tendo la ndoa kabla ya ndoa.
Asking the same from several other ladies.
Huyo juu ana michepuko anauliza
ana. You are in the family and maybe you are 10, 20 of you.
Inawezekana kabisa akawa na watu wengine. Anafanya hivyo hivyo kwa dada zaidi ya mmoja na wengine.
Tabia ni kama ngozi.
Haibadiliki.
Mm-hmm. Mm.
This is not a question, it's a contribution.
Yes, thank
yes,
you.
To the question that the lady asked. I think these days a lot of people are, a lot of youths are so focused on marriage and marriage alone. I think it's very important that as believers, we get to ask the Lord about the path that He's chosen for us. Some of us, some of the youth are struggling with running from one relationship to another and things of that sort because they don't understand why, they don't understand what they're called for. We're not all called for marriage. And
yeah.
that is so okay. Like, you can be happy, you can be comfortable fulfilling God's work, being living to your purpose. You can be very peaceful and happy even without being in a relationship or in a marriage of a sort. So I think that person would she or he needs to speak to the Lord and seek Him and get to know what the Lord intends for his or her life. Thank you.
Yeah. Kwa hiyo wadada wengi siku hizi wanakuwa wanaingia kwenye trap vijana ya kuolewa niolewe kama Pamela niolewe kama Lillian niolewe kama so and so niolewe bila kuangalia Mungu amepanga nini kwa ajili yako. What God has in store for you. Kwa hiyo lazima umwangalie Mungu na Mungu akwambie purpose yake kwako ni nini. Eh? So keep on focusing to God. Eh, nimerudi tena kule. Endelea kumwangalia Mungu na atakupa haja za moyo wako. And He knows what He has for you. Na anakuwazia yaliyo mema. Thank you, my sister. Yes, brother.
That's fair.
Amen.
Ningependa kuuliza kuhusiana na mahusiano.
Kutokana na mahusiano.
Yes.
Do you love to ask about relationships?
Ikatokea wote ni mmemjua Kristo na mmebatizwa vizuri.
If it happens all of you know Christ and you're baptized and you're good lakini, in God.
Lakini mmejuana ni ndani ile say ya miezi mitatu au miezi sita.
But you have known each other maybe for 3 or 6 months.
Alafu ikatokea labda mtoto wa kiume au wa kike akahitaji ndoa katika muda huo wa miezi mitatu au sita.
And it happens that one of you, either a man or a woman, needs the marriage.
Kuna ulazima wa kufanya hivyo katika muda huo mfupi.
Is there any need of doing so within a short time? So you mean that unamaanisha kwamba yani kama akitaka ndoa muone hapo hapo. Mhm. So is there any need of doing so there and there?
Bwana asifiwe. Mkiwa mmesema kwenye situation kama hiyo.
Once you are in such a situation,
hebu jaribu kumuuliza hiyo pressure anaipata wapi? Kwa nini analazimisha ndoa kwa why?
Try to ask the other person why so much in a hurry? Yeah, what's why? Up?
What's the matter?
What's the need? What's the need? What's the need for me? What's the need for you?
Yeah. Kingine waoneni wachungaji wape ushauri. Muone kuna wachungaji wazuri wana uzoefu tu mkubwa katika masuala ya counseling ya ndoa watawasaidia watawashauri.
See your pastors for counseling and they are here for you.
Unajua changamoto iliyopo kwa vijana wengi wanaanzisha mahusiano wamefika mbali alafu wanataka kufunga ndoa lakini hata kanisa halijui mapastor hawajui.
So the challenge with youth, they start these relationships, they get it so deep and it's kind of they want to get married next month, that's when they come to see the pastors.
Njia bora kwa ushauri wangu,
the best way we could advise,
unapoanza mahusiano washirikishe washike pastors.
Once you start your relationships, get the pastors involved.
Watu wa counsel watawashauri jinsi ya kufanya na vitu kama hivyo, mwisho wake mtafunga tu ndoa.
They will give you the relevant counseling and at the end of the day you have a happy marriage.
Asante.
If I told you you are to marry each other. Yeah, so I think that marks the end of our Q&A. If anyone else swali lake alikujibiwa, maybe we can channel them through your mwenyekiti and we can get to tackle them as we go.
Just a quick one. Yesterday we talked about performance and integrity, and I told you if you have these two qualities, you will never struggle in terms of job and whatever. Life will go because people are looking for people can perform and they have integrity. They have talked a lot, and thank you for your time. Actually, we have been looking for you guys for some times back. I think you remember. I've been calling you, and this one interferes. Mm. We, you know, but we thank God today you have given us time. And next time when we invite them, let them talk about career issues related. You know, you have talked a lot. Me, I have picked the most one, hard work. I always talk to young people. Young people, don't be lazy. Work hard. And even kwenye mahusiano tu, people are watching. I always tell you, tukienda kwenye makambi huko, yani mtu anakula, anatupa tu mavyombo, utafikiri mama yake yuko pale atamtolea. The young boys are watching. Wababa vija, so work hard. If you want to be poor, sawa, be lazy. But if you want to work hard, I mean if you want to make life, please, young people, let us learn to work hard. So thank you guys. We just really appreciate your time.
Pastor, we're humbled.
Amen. Thank you so much. We are humbled and honored for this.
Mungu awabariki sana.